ciidamada booliska ah ilaa aliyaha iyo daryeelaha bulshada waliba iyo door faylan ku qaadayna badbaadiyowka shacabka ka horseedowka fal dambiyeedada la dagaalamo kamaanduuriyaga dhaca xalinta kiisaska sida maalinlaha soonkooyow xarumaha booliska iyo koronqaadowka ilaalinta shuruucda dalka iyo dhaqangelin disba deegaanka awdiinle ee gobolka Bay oo dhowaan la ku hirgeliyey saldhig iyo ku howlgalaan ciidamada booliska oo soo qayb ku ah adeegyada bulshada waliba uu saldhiga maana walba kooyey dal shal gidisan oo lan adeego oo ku horeeyta kiisaska bulshada ka dhaxdhiyow iyo xalintiyo taliyaha saldhiga booliska deegaanka awdiinle ee gobolka Bay Hassan Sheikh Yusuf ayaa faahfaahin ku bixiyay shaqooyinka uu ciidanka booliska hay shacabka iyo dhismaha saldhigga doorka uu ku qaaday koronqaadowka amaanka wacyigelinta shacabka xalinta arrimaha muranada dadka dhaxmarow oo longordow arrimaha madaniga
ha booliska Soomaali guud ahaanba ma aragnay intii oo xarumo oo sada ma aragnay dhismadii oo ay okay ee helan sharaf wiingan ee gaar ahaan koofar galbeed ma aragnay gobolka Bay oo ka tirsan degmadii Isma aragne Bay Dhowa ida ma aragne muhiimanka ee taaruma oo ma aragne sida muhiimka ah oo shacabka hanta awoodo korano mar weelba ma aragne hamin iyo maalan kooy koran wali aqabade la gudboonadan ma aragne hanta awoodo koran mayba la eray sada oo ma aragne booliska eramayba ee dadku wax garadka ee ogiin saldhigeeda sida xafiiska oo biga la eraw iyo na isbitaalada haminki mahira maaya ma aragne ubigan hamin iyo ma aragne maalan bool hanta awoodo kor wali badeegan wiinaha ma aragne ka dhiyo oo aqabade wal imaan dore wali hal kulman mar inkastoo hadda baawur dareer si hamin leer si macluumaadoyin loo ogolaayn hadii baahad emergency ah baahad lan ka dhigo kor laga daacun ka beedo kor laga ma aragne wala anka badno ma aragne lahanin sheego haminki may baa bilaan oo ha fooladaasu ma aragne yoga si amalna sidi emergency gas amalna haminki ha galo kor ma aragne hamingi geeb foronya ma aragne afiskan wal hal hariir kor hola in kumim sino haruntun loko qowdo may baa sodo oo ma aragne deegan wiinaha ma aragne deegan idan bilaarno ma aragne dhor boqol tuuda hoos kooya soo dadahas dagare dada marko qabeel hanis gale dada deemahas ku qobsade dada tuugnamahas ku qobsade wal wil bo hadhiye habar i harta je has gale ma aragne waliba ma aragne unanta ka xalay korna illa iyo hat ma aragne nobadiyano na meelogi unnoowi ma aragne saldhigina bay dho kale jiididan
inii kal taliyaha saldhiga booliska deegaanka awdiinle ee gobolka Bay Xasan Sheekh Yusuf iyo kuwadali aqabado haday iyo haystan aan baahan tii wala kulu qabada soo nidinii kala bulshada aan ka baaqi inyo ilaaliyan waan hormarin amniga deegaanka
agabada han ku wiino ma aragne tahay sida sada oo qalabka ma aragne oo inkastoo Soomaali guud ahaan qalabka booliska la xilliyada deegaamada tan baadi iyo wala badanyiin hadii oo ma aragne qalab oo ma aragne booliska anfaaw ee laani kordhi koro ma aragne oo tabartiya jarta okay idanin anfaay booliska deegaanka diin li deegmiina diin la mayba farming aan diray anti booliska iyo na shacabka mayba booliska mayba la raysadisba laanta koowaad ma booliska may la ray ma aragne kaalanta koowaad shacabka iyo wal ray mar lamaadna kaalanta lamaad dawladdu wal ray ma aragne shacabka may buu booliska anti ma aragne si dawladnimo ab ah oo ma aragne la kafaanow lan hele shacabka anti ma aragne xarunta booliska si dhab ah la shaqeeya hamii ge telefoonadan wal hay hadii ma aragne wal has ku ay ma morone iyo hadha galan ma aragne anti wal balan isku dhoonyo dagar la nis dhoonyo toori la nis ku dhoonyo mis jifi mis qabil la nis ka galna anti haladii oo ma aragne dhaadi oo ka jeertahni la soo tsiyan oo unoon ma aragne gurmad on ko soo been